Kalata ya Paulo yolembera Akolose, chapitala 1. Paulo, mtumwi wa Khristu Yesu mwachifuniro cha Mulungu, ndi Timoteyo, mʼbale wathu. Kulembera abale oyera mtima ndi okhulupirira a ku Kolose mwa Khristu. Chisomo ndi mtendere kwa inu zochokera kwa Mulungu Atate athu. Timayamika Mulungu Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu nthawi zonse pamene tikukupemphererani. Timayamika chifukwa tinamva za chikhulupiriro chanu mwa Khristu Yesu ndi za chikondi chanu pa oyera mtima onse. Chikhulupiriro ndi chikondi, gwero lake ndi chiyembekezo chomwe muli nacho chodzalandira zimene anakusungirani kumwamba. Munamva kale za zimenezi kudzera mʼmawu a choonadi, uthenga wabwino amene afika kwa inu. Pa dziko lonse lapansi, uthenga wabwino ukubereka chipatso ndi kukula monga momwe zakhala zikuchitikira pakati panu kuyambira tsiku limene munawumva ndi kuzindikira chisomo cha Mulungu mu choonadi chonse. Inu munaphunzira zimenezi kuchokera kwa Epafra, mtumiki mzathu wokondedwa, amene ndi mtumiki wokhulupirika wa Khristu mʼmalo mwathu. Iye anatiwuza za chikondi chanu chimene Mzimu anakupatsani. Chifukwa cha ichi, kuyambira tsiku limene tinamva za inu, sitinasiye kukupemphererani ndi kumupempha Mulungu kuti akudzazeni ndi chidziwitso cha chifuniro chake kudzera mu nzeru yonse ya uzimu ndi kumvetsetsa. Ndipo tikupempherera zimenezi ndi cholinga chakuti inu mukhale moyo oyenera Ambuye ndi kumukondweretsa mʼnjira zonse, kubereka chipatso pa ntchito iliyonse yabwino ndi kukula mʼchidziwitso cha Mulungu. Timapemphereranso kuti Mulungu akulimbikitseni ndi mphamvu yake yonse ya ulemerero wake, kuti muzipitirira zonse ndi mitima yofatsa ndi yachimwemwe, ndi kuyamika Atate nthawi zonse, amene wakuyenerezani kuti mulandire nawo chuma cha oyera mtima mu ufumu wa kuwunika. Pakuti Iye anatipulumutsa ku ulamuliro wa mdima ndi kutibweretsa mu ufumu wa Mwana wake wokondedwa. Mwa Iyeyu ife tinawomboledwa ndi kukhululukidwa machimo. Mwanayu ndiye chithunzi cha Mulungu wosaonekayo. Iye ndiye Mwana wake woyamba kubadwa ndi wolamulira zolengedwa zonse, pakuti zinthu zonse zinalengedwa kudzera mwa Iye, zinthu zakumwamba ndi za pa dziko lapansi, zooneka ndi zosaoneka, maufumu, akuluakulu, aulamuliro ndi amphamvu. Zinthu zonse zinalengedwa kudzera mwa Iye ndipo anazilengera Iyeyo. Iyeyo analipo zinthu zonse zisanalengedwe, ndipo zinthu zonse zimamangika pamodzi mwa Iyeyo. Iye ndiyenso mutu wa thupi limene ndi mpingo. Iye ndiye chiyambi chake, woyamba kuuka kwa akufa, kuti Iyeyo akhale wopambana zonse. Pakuti kunamukomera Mulungu kuti umulungu wake onse ukhalemo mwa Khristu, ndipo kudzera mwa Iye Mulungu ayanjanitsenso zinthu zonse ndi Iye mwini, zinthu za pa dziko lapansi kapena zinthu zakumwamba. Iye anachita mtendere kudzera mʼmagazi ake, okhetsedwa pa mtanda. Kale inu munali kutali ndi Mulungu ndipo munali adani a Mulungu mʼmaganizo mwanu chifukwa cha khalidwe lanu loyipa. Koma tsopano Iye anakuyanjanitsani mʼthupi la Khristu kudzera mu imfa kuti akuperekeni pamaso pake oyera, wopanda banga ndi wopanda chotsutsidwa nacho, ngati mupitirirabe kukhala mʼchikhulupiriro chanu okhazikika ndi olimba, osasunthidwa kuchokera pa chiyembekezo chimene munachigwira mu Uthenga Wabwino. Uwu ndi Uthenga Wabwino umene munawumva, umene wakhala ukulalikidwa kwa olengedwa onse a pansi pa thambo, ndi amenenso ine Paulo ndinakhala mtumiki wake. Tsopano ine ndikukondwa kuti ndinavutika chifukwa cha inu, ndipo ndikukwaniritsa mthupi langa zimene zikuperewera pa masautso a Khristu chifukwa cha thupi lake, limene ndi mpingo. Ine ndakhala mtumiki wake mwa lamulo limene Mulungu anandipatsa kuti ndipereke kwa mawu a Mulungu atunthu. Chinsinsi chimene chakhala chikubisika kwa nthawi ndi mibado, koma tsopano chawululidwa kwa oyera mtima, kwa iwo amene Mulungu anawasankha kuti awadziwitse pakati pa a mitundu ina ulemerero wa chuma cha chinsinsi ichi, amene ndi Khristu mwa inu, chiyembekezo cha ulemerero. Ife tilalikira Khristu kulangiza ndi kuphunzitsa aliyense mwa nzeru zonse kuti tumupereke aliyense wangwiro mwa Khristu. Ndi cholinga chimenechi, ine ndikugwira ntchito molimbika ndi mwamphamvu yonse imene Iye anachita mwa ine. Kalata ya Paulo yolembera Akolose, chapitala 2. Ndikufuna kuti mudziwe kuti ndikukuvutikirani kwambiri, inuyo pamodzi ndi anzanu a ku Laodikia ndi ena onse amene sitinaonane maso ndi maso. Cholinga changa nʼchakuti alimbikitsidwe ndi kuyanjana pamodzi mʼchikondi, akhale odzaza ndi nzeru zomvetsa zinthu, ndi kuti azindikire chinsinsi cha Mulungu chimene ndi Khristu. Mwa Iyeyu munali chuma chonse chobisidwa cha nzeru ndi chidziwitso. Ndikukuwuzani zimenezi kuti wina aliyense asakunamizeni ndi kukukopani ndi mawu ake. Pakuti ngakhale sindili pakati panu mthupi, ndili nanu pamodzi mu mzimu, ndipo ndikukondwa kuona kuti mukulongosola bwino zonse, ndiponso kuti chikhulupiriro chanu mwa Khristu ndi chokhazikika ndithu.
Tsono popeza munavomereza Khristu Yesu kukhala Ambuye anu, mupitirire kukhala mwa Iyeyo.
Mukhale ozikika mizu mwa Iye, ndipo moyo wanu umangike pa Iye. Mulimbike mʼchikhulupiriro monga momwe munaphunzirira, ndipo kuyamika kwanu kusefukire.
Musalole kuti wina aliyense akutengereni ukapolo ndi nzeru zachinyengo zolongosola zinthu zozama, zomwe zimachokera ku miyambo ya anthu, ndi kuti maganizo awo okhudza za dziko lapansi osati kwa Khristu.
Pakuti mthupi la Khristu mumakhala umulungu wonse wathunthu, ndipo inunso ndinu athunthu mwa Khristu. Iye ndiye mtsogoleri wapamwamba pa maufumu onse ndi maulamuliro onse. Mwa Iye, inunso munachita mdulidwe mʼthupi lanu, osati mdulidwe ochitidwa ndi manja a anthu, ayi, koma ochitidwa ndi Khristu pamene anavula khalidwe lanu la uchimo lija. Mu ubatizo, munayikidwa mʼmanda pamodzi ndi Khristu ndi kuukitsidwa naye pamodzi pokhulupirira mphamvu za Mulungu amene anamuukitsa kwa akufa. Pamene munali akufa chifukwa cha machimo anu ndi osachita mdulidwe mʼmitima mwanu, Mulungu anakupatsani moyo mwa Khristu. Iye anatikhululukira machimo athu onse. Anafafaniza kalata ya ngongole yathu pomwe panali milandu yotitsutsa ife. Iye anayichotsa nayikhomera pa mtanda. Ndipo atalanda zida maufumu ndi maulamuliro, Iye anawachititsa manyazi powayendetsa pamaso pa anthu onse, atawagonjetsa ndi mtanda. Nchifukwa chake, musalole wina aliyense kukuzengani mlandu chifukwa cha zimene mumadya kapena kumwa, kapena za masiku a chikondwerero cha chipembedzo, za chikondwerero cha mwezi watsopano, kapena za tsiku la Sabata. Zimenezi ndi chithunzithunzi chabe cha zinthu zimene zikubwera, koma choonadi chenicheni chikupezeka mwa Khristu. Musalole kuti wina aliyense amene amakonda kudzichepetsa mwachiphamaso ndi kumapembedza angelo akulepheretseni kukalandira mphotho. Munthu wotereyu amayankhulanso mwatsatanetsatane zinthu zimene akuti anaziona mʼmasomphenya. Anthuwa ndi odzitukumula ndi fundo zopanda pake zochokera mʼmaganizo mwawo amene si auzimu. Iwo sakulumikizananso ndi mutu kumene kumachokera thupi lonse, logwirizidwa ndi kumangiriridwa pamodzi ndi misempha yake ndi mnofu, limene limakula monga mmene Mulungu afunira kuti likulire. Popeza munafa pamodzi ndi Khristu kusiyana nayo miyambo ya dziko lapansi lino, nchifukwa chiyani mukukhalanso ngati a dziko lapansi lino? Bwanji mukumvera malamulo monga awa: usagwire chakuti, usalawe chakuti, usakhudze chakuti? Malamulo amenewa amakhudza zinthu zimene zimatha zikamagwiritsidwa ntchito. Ndipo malamulo ndi zophunzitsa za anthu chabe. Ndithu, malamulo oterewa amaoneka ngati anzeru, pakuti amalamulira anthu ambiri pa zachipembedzo ndi pa zakudzichepetsa kwa chiphamaso ndi pa zakuzuza thupi lawo, koma alibe mphamvu zoletsa kuchita zofuna za thupilo. Kalata ya Paulo yolembera Akolose, chapitala 3. Tsono, popeza munaukitsidwa pamodzi ndi Khristu, ikani mitima yanu pa zinthu zakumwamba, kumene Khristu akukhala kudzanja lamanja la Mulungu. muzifunafuna zinthu zakumwamba, osati zinthu za pa dziko lapansi. Pakuti munafa, ndipo moyo wanu tsopano wabisika pamodzi ndi Khristu mwa Mulungu. Khristu, amene ndiye moyo wanu, akadzaonekanso, pamenepo inunso mudzaoneka naye pamodzi mu ulemerero. Choncho, iphani zilakolako za dziko lapansi mwa inu, monga dama, zodetsa, kulakalaka zosayenera, kukhumba zoyipa ndi umbombo. Pakuti, umbombo ndiko kupembedza mafano. Chifukwa cha zimenezi, mkwiyo wa Mulungu ukubwera pa ana osamvera. Inunso kale munkachita zomwezi, moyo wanu wakale uja. Koma tsopano, muyenera kuzichotsa zinthu zonsezi, monga mkwiyo, ukali, numbo, chipongwe ndi mawu onyasa. Musanamizane wina ndi mzake, popeza munavula munthu wakale pamodzi ndi zochita zake, ndipo mwavala munthu watsopano, amene nzeru zake zikukonzedwanso kuti afanane ndi mlengi wake. Pano palibe kusiyana pakati pa Mgriki ndi Myuda, wochita mdulidwe ndi wosachita, wosaphunzira kapena wosachangamuka, kapolo kapena mfulu, koma Khristu yekha basi ndipo amakhala mwa onse. Choncho, ngati anthu osankhidwa ndi Mulungu, oyera mtima ndi okondedwa kwambiri, muvale chifundo, kukoma mtima, kudzichepetsa, kufatsa ndi kupirira.
Mulezerane mtima ndipo muzikhululukirana ngati wina ali ndi chifukwa ndi mzake. Muzikhululukirana monga Ambuye anakhululukira inu.
Ndipo kuwonjezera pa zonsezi, valani chikondi, chimene chimamangirira zonsezi pamodzi mu mgwirizano wa ngwiro. Mtendere wa Khristu ulamulire mʼmitima mwanu, popeza monga ziwalo za thupi limodzi, munayitanidwa kuti mukhale ndi mtendere. Ndipo muziyamika. Mawu a Khristu akhazikike kwathunthu mʼmitima mwanu. Muziphunzitsana ndi kulangizana wina ndi mzake ndi nzeru zonse pamene mukuyimba masalimo, nyimbo zotamanda ndi nyimbo zauzimu, kuyimbira Mulungu ndi mitima yoyamika. Ndipo chilichonse chimene mungachite, kaya nkuyankhula, kaya nkugwira ntchito, muchite zonse mʼdzina la Ambuye Yesu, kuyamika kwa Mulungu Atate kudzera mwa Iye. Inu akazi, gonjerani amuna anu monga kuyenera mwa Ambuye. Inu amuna, kondani akazi anu, ndipo musawapsere mtima. Inu ana, virani makolo anu muzonse, pakuti izi zimakondweretsa Ambuye. Inu abambo, musakwiyitse ana anu kuti angataye mtima.
Inu antchito, mverani mabwana anu muzonse, ndipo muzichita zimenezi osati nthawi yokhayo imene akukuonani kuti akukondeni, koma muzichite moona mtima ndi mopereka ulemu kwa Ambuye.
Chilichonse mungachite, muchite ndi mtima wanu onse, monga mmene mungagwirire ntchito ya Ambuye osati ya anu. Inu mukudziwa kuti mudzalandira mphotho monga cholowa kuchokera kwa Ambuye. Ndi Ambuye Khristu amene mukumutumikira. Aliyense amene amachita zolakwa adzalandira malipiro molingana ndi kulakwa kwake, ndipo palibe tsankho. Kalata ya Paulo yolembera Akolose, chaputala 4. Mabwana, antchito anu muzikhala nawo mwachilungamo ndi moyenera, podziwa kuti nanunso muli nawo Ambuye anu mmwamba. Pempherani modzipereka, mukhale atcheru ndiponso oyamika. Ndipo muzitipemphereranso ife kuti Mulungu atitsekulire khomo la uthenga wathu kuti tilalikire chinsinsi cha Khristu, chimene ndine omangidwa nacho mʼndende. Pempherani kuti ndilalikire momveka bwino, monga ndiyenera. Mayendedwe anu pakati pa akunja akhale anzeru, ndipo mugwiritse ntchito mpata uliwonse umene muli nawo. Mayankhulidwe anu nthawi zonse akhale odzaza ndi chisomo ndi okoma, kuti mudziwe kuyankha aliyense. Tukiko adzakuwuzani zonse za ine. Iye ndi mʼbale wokondedwa, mtumiki wokhulupirika ndiponso wantchito mzanga mwa Ambuye. Ine ndikumutumiza kwa inu ndi cholinga choti mudziwe zimene tikukumana nazo ndiponso kuti alimbikitse mitima yanu. Iye akubwera ndi Onesimo, mʼbale wathu wokhulupirika ndi wokondedwa, amene ndi mmodzi mwa inu. Iwo adzakuwuzani zonse zimene zikuchitika kuno.
Aristariko, wamʼndende mnzanga, akupereka moni. Marko akuperekanso moni. Msuweni wa Baraba, inu munawuzidwa kale za iye. Iye akabwera kwanuko, mulandireni.
Yesu wotchedwa Yusto akuperekanso moni. Amenewa ndi Ayuda okhawo pakati pa atumiki anzanga mu ufumu wa Mulungu, ndipo aonetsa kuti ndi chitonthozo kwa ine. Epafra ndi mmodzi mwa inu ndiponso mtumiki wa Khristu Yesu, akupereka moni. Iyeyu nthawi zonse amakupemphererani mwamphamvu kuti mukakhazikike pa chifuniro chonse cha Mulungu. Mukhale okhwima ndi otsimikizika kwathunthu. Ine ndikumuchitira umboni kuti amagwira ntchito mwamphamvu chifukwa cha inu ndiponso kwa amene ali ku Laodikia ndi Herapoli.
Luka, dotolo wathu wokondedwa ndi Dema, akupereka moni. Perekani moni kwa abale a ku Laodikia ndiponso kwa Numfa ndi mpingo wa nyumba mwake. Kalata iyi ikawerengedwe pakati panu. Muonetsetse kuti ikawerengedwenso ku mpingo wa ku Laodikia, ndipo inunso muwerenge kalata yochokera ku Laodikia.
Uzani Arikipo kuti wonetsetsa kuti wamaliza ntchito imene unayilandira mwa Ambuye. Ine Paulo ndikulemba ndi dzanja langa moni uwu. Kumbukirani kuti ndili mu unyolo. Chisomo chikhale ndi inu.